DutchandSafi.com.
Yeah.
Hello?
It ain't over till Sofa Baby.
Bad man.
Usione tattoo, nimeficha makovu. Mtani nisha pige dilimbovu kwa migu. Foka maisha mabovu, ikona tanga tanga sina jobu, yeah. Usione niboki mimi ni mtu mbaya. Tanambia nini maisha haya, hey. Usini judge, vita vengi mepitia siamini kama nimepona, yeah. Maumivu kibao, nimeumia wakati nina sakadona.
Watoto sita wana baby mamas. Alafu watoto wote low key no drama. Nataka kunipa mtoto saba fanya kuinama. Unipe sarakasi nyingi kama baby drama. Mimi da kubwa kweli soko. Mini levels international simpimie loko. Sina team kama team basi miki ngoko. Nilichofanya kuipa nguvu tu gang ya korosho. Na sijawahi kuwa tajiri so siwezi hata kufilisika. Ukishindana na maskini babo taibika. Na wa watoto wa Gen Z wameumbika. Kauli yao mbiu weka pesa kwanza money. So cashews, everything around me. Cream with the money, yeah. Dollar dollar bills, yo. Shinona tight face, ain't go funny. Now kintaka go stage, weka 10 million.
Usini judge, vita vingi mepitia siyamini kama nimepona, yeah. Maumivu kibao, nimeumia kati nina sakadona. Mi usini judge, usini judge, usini judge,
usini judge,
usini judge, yeah. Mi usini judge,
Malu.
Usini judge,
say.
Bana
pay visit wa unu wana pay visa. Tafta pesa wanu nyamu kwa munu na stay visa. Si zingatia lichotoa zingatia na choingiza. Yani mtoto funny trigger ni utosema zailisa. Mgini nisha you of every relation. Kwangwa zinatija so zileti demu mkala mbe miliki ata nida. Minajua na chofanya vositaji nisifiwe. Kwa tukigoma ujiji sabuni nijiwe lego. Na sichezi homo ni kutunzwa. Bali na chofanya ni utamaduni kutunza. Squeezy situmiki ni kondani na jitunza. Na uopepo suabari ilo tukomwaza kwa tunza. Na mtabadili kambia mana bongwa mnachagua. Tamcheza piche za uche na tafta pesa za nguo. Yan mishe mishe kikwete watu wanacheza segere. Na ukicheti uko mtani wono kumbupu njegere.
Usini judge, vita vingi mepitia siyamini kama nimepona, yeah. Maumivu kibao, nimeumia kati nina sakadona. Mi usini judge, usini judge, usini judge, usini judge. Mi usini judge, usini judge, usini judge, usini judge. Mi usini judge.
Mix music.